simu. Okay. Kwa sababu huu muziki tu cha usikilize. Unaona? Uko vile vile kama tulivyoenda.
Haya, unajua pia tusiwabane kwenye kwa nani? Kwa nani? Sababu tumekuwa kama anataka kuandika sio nani, lakini kama yeye anataka kuongezea kitu again mwekee gap. Lakini wewe ipange sasa hivi ambavyo unaona.
Umeanza
besi ya kwanza. Kuna kesabu ya kwanza ndefu.
Besi ya kwanza ndefu. Kianza tena besi ya pili na wewe tena.
Basi itakuwa vizuri tuje akiingia hapo.
Ah, hii besi ya pili aanze tu.
Aanze tu.
Afanye na afanye na afanye na.
Njoo mpaje tu. Hey! Njoo hapa.
Waliza besi ya kwanza. Waliza besi ya kwanza. Hii tuki move besi ya
kwanza. Kule kwenye nani?
Yep. Ah, girl, you know. Girl, you know, umechukua my mind, my body and my soul.
Yes,
Girl, you know, girl, you know, umechukua my mind, my body and my soul. Bando kipenda roho. Uzururi unaona wakaba kooni. Girl, you know, umechukua my mind, my body and my soul. Wendo kipenda roho. Uzururi unaona wakaba kooni.
Sweet love. Changanya
sweet love, sweet love, sweet love,
sweet love, sweet love, sweet love,
sweet love,
sweet love, unanichanganya, you, señorita, kila mala, unanipa mood.
So mala,
kila,
kila mara,
kila,
kila,
kila mara,
kila mara.
And achia sauti yako.
Lakini umechungua.
Amemba vizuri. Jiachie. Maneno tu asikike vizuri.
Now you know, oh oh. Umechukua my mind, my body and my soul. Oh oh oh. Wendo kipenda roho. Uzururio na ho na wakaba koori. Oh oh oh. Unavyo mechi mechi eh. Mungu azidi to bless. Wana pigo baridi mpes. Wetu shahidi mwenyezi.
Wendo wa modeva. Kote nitaenda, tusafiri together, me and you. Yeah, nita kupenda paka kufa. Mahaba kutwa kuchanja, wachawi wata iso mnamba. Forever me and you. La 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 la.
Sweet love, muna nitanganya, you. Asifanya sweet love. Sweet love, unanichanganya, you. Hey.
Twende.
Let's go.
You. Señorita, kila mara, unanipa moto
kila mara.
Sawa, hapo patakuwa pana.
Sio pumzi.
Umekatika pumzi wakati.
Sija katika pumzi, bali yani najaribu ku save hiyo hero hapa.
You.
Let's go. Twende Abdu. Get it.
Okay.
Señorita, kila mara, unanipa moto
kila mara.
Kapatia.
Biti.
I? Si unasikia au usiki?
Kio
meka huku wewe
asikimba. Biti kwa India ala kaboko tupu. Ali kaboko tupu.
Hapa ana jamna. Tunaelewa. Guys,
tulikuwa kaboko tupu.
Ah, umesikia huko kule.
Umesikia huko inaenda.
Umesikia ni? Biti.
Abdu.
Naam.
Okay.
Sweet love. Yo mechi,
kokote nitaenda. Tusafiri together, me and you. Yeah, nitakupenda mpaka kufa. Mahaba kutwa kucha. Wachawi wataisoma number. Forever me and you.
Ona nikondo tuni. Naomba yo. Naomba yo. Kajari. Baby, na yumba.
Okay, just get.
Yeah.
Kondotoni, baby, naomba.
Oh, ni misawi. Naomba nifanye hiyo peke yake.
Baby, naomba.
Wewe tu. Kumzi ya kata.
Sande, Tommy.
Oh, ya. Yeah. Ngoja nazipiga nyingi hizo baby, naomba.
Sawa.
Ni za mwisho. Nikamate vizuri.
Sawa, twende.
Yeah. Yeah. Kama ni kondotoni. Oh. Baby, naomba.
No.
Baby, naomba.
Okay, sweet.
Baby, naomba.
Sema unge inge.
Ngoja,
baby, naomba.
Sawa.
Yondoke moja kwa moja.
Sawa.
Kama ni kondotoni, baby, naomba.
No, nipe tena, nipe
uyungi. Tena. Kaka, uyungi wako tofauti na huyu.
Sawa, ndo
pala. Mimi nisha muelewa, mwacha tafute.
Yeah, yeah. Kama ni kondotoni, baby, naomba.
Unakoja?
Baby, naomba.
No.
Baby.
Nipe tena, sorry.
Again, do that.
Yeah. Au icheze kwanza, icheze ile ya kwanza nisikie.
Baby, naomba.
Icheze kwanza
nisikie. Oh, you should never come back home. What
do you mean with it? What's that?
We go, oh, 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 oh,
Fresh album from NigerRemix.com.